Amisha kubali usidhani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime. Uzani happy nikicheki skeli kitikika tunawashinya katrap na usipime.
Na utaki kugonge wa kwako
usipime.
Kande achia jicha za macho
usipime.
Ukipula pena jipa mapasu
usipime.
Setu setu bado jini kuhasu. Mimi nikuwa nkutoka kwa block na kukafunga kibazenga. Plan B maybe ngeskuma unga kwa mavenda. Shombo iko bis na mabunda za matenga. Talenti na nilisha kao lunga ama wenga. Bado kwa zabe unangoje uradi ya jicha. Ujengwe rwabe na unaona dada ni fisa. Mori ojikaze jusipo getha inapita. All of a sudden ni wepe kiako una visa. Boys wako walikuwa embassy ya stato. Woki wa mafuaka ma embassy unateko. Igu kakupiga boost ponoko. Sa uko poste kama pimpa na recruit mapoko. Hakuna mkate ngumu mbele ya chai. Ama butter bread kosa maziwa ufanye mwere ya fry. Shere ya ngwai grind kama bangi na rasta. Jumaziwa na bread bado ni ganji kwa hustler.
Usipime. Gramisha kubali usidhani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime. Uzani happy nikicheki skeli kitikika tunawashinya katrap na usipime.
Na utaki kugonge wa kwako
usipime.
Kande achia jicha za macho
usipime.
Kipula pena jipa mapasu
usipime.
Setu setu bado jini kuhasu. A lot be said but brother I was taught this way. At 21 life ikanipiga coffee msei. Caught this case nikapele kwa court is straight. But after me kutoka jela nijua God is great. The boss is paid without having an office space. The profits came industry kai confiscate. Skate dobas na guka back to back. Sipa timbogi space. Cause lyrically bro I got a toxic trait. Kifo cha mende snitch up awezi kasele. Ndusi nipende lazmo kuna nione ya gere. Weni kinembe kusi nega mindio kadere. Yo wa mudende leo mutajua nikombere. Nikombere kama county central. Zangu ni zangu na hizo zao ni rental. Mse hata sema misi fao ni mental. Jet lean dan ya Shaolin temple. We struggle to get the dough. Kipata unataka more. Nyaza na kushika song. Ka notice pado yuko low. But listen that was before. Juvile ajile grow. Nikaza kupiga show. Alafu jina yika blow. Sondo yo content charge ya upload faster. I rap monster. I'm a havoc to ghostbusters. Nigga you done na yo subject ni close chapter. Jumziki kifail wanageukia podcaster.
Usipime. Gramisha kubali usidhani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime. Uzani happy mikicheki skeli kitikika tunawashinya katrap na usipime.
Kautaki kugonge wa kwako
usipime.
Kande achia jicha za macho
usipime.
Kipula pena jipa mapasu
usipime.
Setu setu bado jini kuhasu
usipime. Gramisha kubali usidhani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime. Uzani happy nikicheki skeli kitikika tunawashinya katrap na usipime.
Kautaki kugonge wa kwako
usipime.
Kande achia jicha za macho
usipime.
Kipula pena jipa mapasu
usipime.
Setu setu bado jini kuhasu.